Yeah. Sometimes you dwell on the price. I'm better where I'm from. They say yesterday is a canceled check. Tomorrow I promise a renown. But today being the cash. That's why I get on the mic and do this for Jesus. I'm down the beat.
Shatani umejaribu mimi sipishi kili. Mepana kaji changu ikicha mziki. Chochote nachofanya mimi siridhiki. Mungana nivute nisia ibike. Shatani umejaribu mimi sipishi kili. Mepana kaji changu ikicha mziki. Chochote nachofanya mimi siridhiki. Mungana nivute nisia ibike.
Call him as the devil. I call him Reaper, he's a demon, Isaiah, with the vision to destroy. What I tell you do is his negativity. The party from your blessing makes you feel like you cursed. Never question your ability. Someone 18, I shall never die, but live and declare the works of my Lord. Ever since I met him, my story has changed. I just call him Jesus, I call him Manuel. But also Jerem, I just call him as well. Used to get these issues, think about these things. Talk about the Nula, God and the Mula. Told me not to worry, cause I ain't like him, but I take defeat him. Yeah. Gone are the days when I was off the dark. Saw the light in Jesus.
Shatani umejaribu mimi sitishiki. Mepana kaji changu ikicha mziki. Chochote nachofanya mimi siridhiki. Mungana nivute nisia ibike. Shatani umejaribu mimi sitishiki. Mepana kaji changu ikicha mziki. Chochote nachofanya mimi siridhiki. Mungana nivute nisia ibike.
Ukanipa mziki kama riziki. Maulana nakusifu kwa imziki. Umetawala moyo umenimiliki. Jaribia na nichapa sitingiki. Kipaji hiki, hiki mziki. Bora nkusifu, usisifiki. Anina subira, asina hasira. Na kuitati moyoni. Maulana, nitakusifu kwa uaminifu. Uwe marufu, unike tu. Nifanye wako, mana ni wewe tu.
Shatani umejaribu mimi sitishiki. Mepana kaji changu ikicha mziki. Chochote nachofanya mimi siridhiki. Mungana nivute nisia ibike. Shatani umejaribu mimi sitishiki. Mepana kaji changu ikicha mziki. Chochote nachofanya mimi siridhiki. Mungana nivute nisia ibike.
Nafanya mziki sikubaliki. Nafanya biashara sifaidiki. Chochote nachofanya akibahiniki. Maulana nivute nisiaibike.
Wacha nikusifu kwa umbali umenileta. Back in the days, shetani alinitesa. Nitakusifu kwa shida na raha. Kama sito kuwacha takushibe na njaa.
Shetani umejaribu mimi sitishiki. Mepana kaji changu ikicha mziki. Chochote nachofanya mimi siridhiki. Mungana nivute nisiaibike. Shetani umejaribu mimi sitishiki. Mepana kaji changu ikicha mziki. Chochote nachofanya mimi siridhiki. Mungana nivute nisiaibike. Shetani umejaribu mimi sitishiki. Mepana kaji changu ikicha mziki. Chochote nachofanya mimi siridhiki. Mungana nivute nisiaibike. Shetani umejaribu mimi sitishiki. Mepana kaji changu ikicha mziki. Chochote nachofanya mimi siridhiki. Mungana
K Jackson's, Yule Msafi, Nabam Guzo, yeah, how we do it, Benyambaka Music, Jada Kwa Masela, DJ Monga, I'm on Nivas, yeah.